kunda muntu wasa naku kaunden kumu yanga nila iye rasa naku waunen muntu wosu nguza nzake wose matwa pesa kemwe inu muna nkonda mpaka mazu kesa mboye muma kuru luka muku mfa ulu mkwiyo wanu ndiwo chepa ifundo nchache kuru muna wela siti nakula nile nikife tonse dinalimput nako medo ndi miso mali kumosa wenza ndi ukali dino mbuya wanda pumo deka nchika lidwe chan kinu mna musinda so wakale ponche funilo chan chita lowa njango saka mozo siya 99 kuti yeso zimfo tali nano akale jikupi nani kinu mna lindipo muli muza kala kwa muyaya ulemelero ntwanu noka simuga wana duwina ai kinu mna lindipo muli muza kala kwa muyaya ulemelero ntwanu noka simuga wana duwina ai.
Creator of the universe, maker of galaxies, the architect of a human birth, in charge of everything, mpavu zonse ndizake, osanka ntundu wake, mwa Yakobo ndi Isake. Abraham believed in him and his faith was credited righteousness, right and left, saving the masses, blessed with the master's breath. Maundi libe, or thoughts about how to repay, his incessant and steadfast love, kindness on replay. Sing Hosanna, how blessed to come in the name of the only Son, Jesus Christ, the Holy One. Yeah, I don't deserve you, but I still want to serve you. I see a lot of people fly, but sick like bird flu. Mundilandile ndilibe kolowela, ndingate kusochela dzikoli ndingolowela. All the mess I make is in your perfect planning, cause you're faithful, I'm grateful, my broken pieces are standing. Look.
Kuti simuna lepelep njini wankulu wambuye inu simuna pepelep chomo mnanina ni chomo mapanga simuna kalepa pressure chilicho simuna panga kalepa no muna tenga leisure jinu kalonga tate wanga fumu ya mafumu chilicho simuka funa muta chika mfumu sintu somwe ife zima kivuta kumfesa somwe inu muma panga sindu mfesa goli loto pesa inu muna wela chosa ndinu plesa kuti pasa nzimo yela moyo kupwekesa chita njoya na wongati takwela kumpraisa
ya inu ya wendinu mfumu ya mafumu kalonga wantendele
inu simu kumutwisa nga kale kutinyo